Itangiriro igice cya 19. Abamarayika bagira i Sodomu, abaho babagirira nabi. Ba bamarayika bombi bagira i Sodomu nimugoroba. Loti yari yicaye mu marembo y'i Sodomu. Loti ababonye arahaguruka ngo abasanganire, yikubita hasi yubamye. Arababwira ati, ndabinginze ba databuja, nimwinjire mu nzu y'umugaragu wanyu, muharare buke, mwoge ibirenge, ejo muzazinduke mugende. Baramusubiza bati, oya, turarara mu nzira buke. Arabahata bagiwe binjira mu nzu ye, abatekera ibyo kurya, yotsa imitsima idasembuwe bararya. Batararyama, abagabo bo muri uwo mudugudu Sodomu bagota iyo nzu, abato n'abakuru bose bavuye ahantu hose ho muri wo. Bahamagara Loti baramubaza bati, abagabo binjiye iwawe muri iri joro bari he? Basohore turyamane nabo. Loti ajya ku rugi arasohoka arukingira inyuma ye. Arababwira ati, bene data, ndabinginze ntimukore icyaha kingana gityo. Dore mfite abakobwa babiri batararyamana n'abagabo, ndabasohora mubagirira ibyo mushaka byose, gusa abo bagabo mwe kugira icyo mubatwara, kuko bageze munsi y'ipfundo ry'inzu yanjye. Baramusubiza bati, have tubise. Batura urugabo rwaje rusuhuka, none rwigize umucamanza, turakugirira inabi iruta iyo tugiye kugirira ba bandi. Basunika Loti cyane, begera urugi kurumena. Maze ba bagabo basingiriza Loti amaboko, bamwinjiza mu nzu, bakinga urugi. Batera ubuhumyi abagabo bo ku rugi rw'inzu, abato n'abakuru birushya bashaka urugi. Ba bagabo babaza Loti bati, hari abandi bantu ufite? Umukwe wawe n'abahungu bawe n'abakobwa bawe n'abo ufite mu mudugudu wose bakuremo, tugiye kurimbura aha hantu, kuko gutaka kw'abaharega kwagwiriye imbere y'Uwiteka akadutuma kuharimbura. Loti arasohoka avugana n'abakwe be barongoye abakobwa be, arababwira ati, nimuhaguruke muva aha hantu, kuko Uwiteka agiye kurimbura uyu mudugudu. Ariko abakwe be bo babigize nk'ibikino. Abamarayika bakura Loti i Sodomu, Imana iraharimbura. Nuko bukeye mu gitondo ba bamarayika batera Loti umwete bati, haguruka ujyane n'umugore wawe n'aba bakobwa bawe bombi bari hano, kugira ngo utarimburirwa mu gihano cy'umudugudu. Maze azaririye aba bagabo bafata ukuboko kwe n'uko umugore we n'aya bakobwa be bombi, Uwiteka amubabariye, baramusohora bamushyira inyuma y'uwo mudugudu. Bamaze kubakuramo, umwe muri baravuga ati, hunga udapfa, ntureba inyuma kandi ntutinde utararangiza iki kibaya, hungira ku musozi utarimbuka. Loti arababwira ati, bigiye kuba bityo, mwami ndakwinginze, dore umugaragu wawe nkugiriyeho umugisha kandi ugwije imbabazi zawe ungiriye. Ubwo ukijije ubugingo bwanjye, sinahunga ngo ngere kuri uriya musozi icyo cyago kitaramfata ngo mpfe. Dore uriya mudugudu ni uri bugufi bwo guhungirwaho kandi ni muto, reka nkuhungiremo ubugingo bwanjye bukire. Nturora ko ari muto? Aramusubiza ati, dore kubyo uvuze ibyo ndakwemereye kutarimbura umudugudu uvuze. Ihute uhungireyo, kuko ari ntacyo mbasha gukora utaragerayo. Nicyo cyatumye uwo mudugudu witwa Sowari. Loti agera i Sowari, izuba rirashe, maze Uwiteka agusha kuri Sodomu ni Gomora mazuku n'umuriro bivuye ku Uwiteka mu ijuru, atsemba iyo midugudu yose na cya kibaya cyose n'abayituyemo bose n'ibyameze ku butaka. Ariko muka Loti arakebuka, areba inyuma amukurikiye, ahinduka inkingi y'umunyu. Aburahamu azinduka kare ajya aho yari hagarariye imbere y'Uwiteka, yerekeza amaso i Sodomu ni Gomora n'igihugu cyose cya cya kibaya, abona umwotsi waho ucumba nk'umwotsi w'ikome. Ubwo Imana yarimburaga imidugudu yo muri icyo kibaya, yibutse Aburahamu yohereza Loti ngo ave muri iryo tsembwa, ubwo yatsembaga imidugudu Loti yari atuyemo, inkomoko y'Abamowabu n'Abamoni. Loti ava i Sowari arazamuka ajya ku musozi, abanayo n'abakobwa be bombi, kuko yatinyaga gutura i Sowari, abana n'abakobwa be bombi mu buvumo. Uw'imfura abwira murumuna we ati, data arashaje kandi nta muntu mu isi wo kuturongora nk'uko abo mu isi bose bakora. Reka dutereke data vino turyamane nawe kugira ngo ducikure data. Batereka se vino muri iryo joro, uw'imfura aragenda aryamana na se, se ntiyamenya ko yaryamye cyangwa ko yabyutse. Bukeye bwaho w'imfura abwira murumuna we ati, iri joro ryakeye naryamanye na data, twongere tumutereke n'iri joro, nawe ugende uryamane nawe ducikure data. N'iryo joro wongera gutereka se, umuto arahaguruka aryamana nawe, se ntiyamenya ko yaryamye cyangwa ko yabyutse. Uko niko abakobwa ba Loti bombi basamye inda za se. Uw'imfura abyara umuhungu amwita Mowabu, uwo ni we sekuruza w'Abamowabu na bugingo n'ubu. Umuto nawe abyara umuhungu amwita Benami, uwo ni we sekuruza w'Abamoni na bugingo n'ubu.